barnaamijyo ay anaga naga yeelatay weelkaaga rafo yani shakhsiyeed oo in barnaamijyo kale iyo hawlo kale anaga u saabsan khaasatan waxa ay u yareeyaan waxna marka hadalada aasaaska ah marka waxaan door bidaynaa bulshada shirkadda qaybaha kala duwan ee kadibna sidii fayd oo wanaag lahayd oo xilka ay u dhigeen anaga aan hayeenaan ugu soo celiyo marka shirku saas ku saabsanaa adeegyada isku marxadaynay waana isfahmay aad baan uga mahadceliyeen runtii inaan sii joogo waa jeclaayeen laakiin anaga hawlo shaqo meelo kale ugu socdaan doorbida inaan bulshada ku celiyo.